Sali na nyingi omukuwa nokogwali omubonji wanimba wanswaza wandeka munguba nomusano munji jagala tutemu tubikolinga nyo tubikolinga nyo jagala okomewo tukolinga biri bwe wagenda byakyuka nye ebintu gyendi wabaawo nebikyankalana sibitegeera.
Sube gurulyangi wanimba gwenoo